GD4 3 joktitagol projet ji ɗiɗi goɗɗi nden e huntande hoore kala jaabuji keɓaɗi e ley ko ƴaɓɓi e hinnade faaba jamare nde iwde coopérative wiyatade rewɓe sukaɓe e ko nande mum en andon somoje ana heewi ley leydi Malindi yo tato ɓerdi madu nayo ɓerdi leyɗe hinniɗe demal somoje ka andon golle somoje ɗe andaka no fewri e ley leydi ndi kamba ɗum min gaɗa image ray allah mo ɓeyde andeɗe ndemo ɓe dun hinno kabaru muɗum e fiide dabare waltigol ngol e kañe dun jaagu muɗum golle kanɗo jaati yirnede e dawre dum no lugaji yalla eɗe mbeyde andede e leydidi Malindi yalla dum no faabaji na keeɓe bangal muɗum nderna nde heeɓa yeeyede ley caggal leydi ndi sikora fe leydi ndi na jogui bawɗe hinnade ɗum ndena hulti noon tan kala ko golla ley ko ƴaɓɓi heeɓi lawol jungo meɗen sowona ɗum en kinata ko fe cillol tataɓol golleji ɗi so kabaru leddiji leydi Mali andon eɗum wembi sanne hana fe cuuɗen gonga leɗɗe ne tacce ne nawtere sifaji fof iwdo leɗɗe ley galle yettade fay charbon fof ley laddiji ɗi iwrata laamu leydi ndi yaltino jaati sarawol jogola laddeji ɗi ndenno hultama fadde laddeji ɗi nawtere ana hani nokkuji ɗi leɗɗe goɗɗe tutete landine jogola muɗum cene hoore ka wakkat joni o min taki wiide fe goto hinnaki ngolɗo sariyawol laddeji ɗi na nawtere no yimɓe muyiri so banggal commune mande tiɗala mabɓe yo eɓe ɓatti sanne ngallure bamako lawol gongol na ƴaɓɓorot tun fa yettade kerol ngol boɗojo wonno ɗon ndenno kamiongaji kewɗi mbawata ɗon fe nawtorade ɗum ka gillam bedda o laatiki guidoron en ɓama misal o ɗattol bamako kita fayade keñi ba laatiki sababu faratiji muɗi e ley ɗiɗo nokkuji ɗi ndenno batte ɗiɗo laawi ɗi laddeji ɗi fof ɗi bunde ana hani en fof hinoɗon kabaru muɗum taboɗen e kala sariyaji ɗi projet ji kumaɗi ɗiɗi ɗiɗo golleji ɗi holliti fay e ley commune mande wakkat joni o soni aɗa hasdini heɓde nokku ɗo tutata leɗɗe a tawan ɗi fof na e dow inde yimɓele jogiɓe ko wiyata TF titre foncier goto fof na andani ɗum ndenno hande ɗum laatiki waji amen hinnade nokkuji ɗi projet jaati soodi yalla tutugol leɗɗe ne mbawa hunjanede hoore hanɓe hay feede bongal muɗum kay na kewi yo iwde laamuji hakkitaɗi ɗi yettade rewɓe worɓe gomɓe ley guure ɗe saabi kamɓe jaati woni jootaɓe bongal muɗum ɓe jeeyan kala koɓe jeeyi kala koɓe rondi bongal sarawe mabɓe ndenno ko ɓuuri hewde joni fay goto mabɓe heddoraki hunde kasin ɓe gala guese ɓe gala nokkuji kalisi eɓe jeeyri ɗum fof ñamama hunjangol hoore sariyaji leydi ndi yo tiɗ allah mawɗo gamenga ɓuuri fof bangal jogola laddeji ɗi hono ɗum e banɗum tan hani hucinere hoore yala leydi Mali ndi ne wawi hisude ti allaji joni ɗi.